Esto va pa que Jimmy.
Please give me my beat.
Call my driver, tell I'm ready. Whenever I shiver, call my baby. Gold and silver, light and heavy. I'm riding on a bus, so call my navy. Yeah.
Watu leo ni mapopo, paka machelo joko. Mangwa naenda tototo, kando bonge la toto.
Yeah, chimbina loku wika ni lazima. Kukiza ni talipa ngo mazima. Katoto ni kapipa kana vina kana meta meta.
We msupu, unakunywa nini malibu. Unataka mimi ni kuharibu.
Mabega magoti vidole. Mapicha picha shega kelele. Kula ukimwaga mwaga jichorewewe. Umengia mapiti wamejaza fiti. Ebu wasimame wakatike. Machupa na vibiriti. Unataka kipi chichi na machane watapike.